umfana wasemzantsi nje wasemzantsi neAfrika labafana wasemzantsi nje wasemzantsi neAfrika labafana wasemzantsi nje wasemzantsi neAfrika. Labafana badlala ibhola, bona badlala ngempelo. Labafana badlala ibhola, badlala ngempelo. Ushabalala ishelani bafana, ushabalala, ushabalala ishelani bafana. Ushelani paga paga, yethe usale lao. Jose ale lo ushelani paga paga, ay yethe usale lo. Nomfana ebedlali pula, ebedlala mpelo. Nomfana ebedlali pula, ay ebedlala mpelo. Como dice,